Osunachi, Idon Records, producer Philo, Eten Boy, Hack Music Family. Okay. Miwa tini ya dusi, itenge ele, appetite ni kani wama hainesi. Memu mafutisi, kani memu mafutisi, memu mafutisi. Okay, take your validity. Hale tena mitu illuminationality. Aye, cooking ability. Hape tena mintu adapt your activity. Wow, hika mean sky to hale tena diversity now. I'm the first man ilupini madadi. Dikete ni yoworo maari haki. I'm so smart, memangaluma dio. Zirana le raso inengaluma le taleta. Zamba mi haksi ape lumi e ule ule impasda mfara. Elinga meoko vule vule mastermind baby galale mi lule lule. Boro di ma vule tiri mi ma love love. Iri dobe magasi ka dobe da sweetie. Baby, are you ready for the drama? Miro
atini ya dusia itenge ere. Ape taitini ya kani wama inesi. Memu mafutisi kani memu mafutisi. Memu mafutisi ah.
Hey, iya kuba aluminidi. Dimani
Miruatini ya dusia itegere. Appetite ni ya kani wama haine. Si miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi ah.
Okay. Okikindra matibadi mukipero tuasi. Ocho kinuweza kwa mbali like Superman. Himki face to face mokwa kitapsi. Chat confused then ki mungu wariku. Oskip mungu ono kindra mentira. Kinga mentira they will still respect me. Swale paska ile mifrisi foska. Baby kamalera will take you to Alaska. Muziki la nyari meeting a mani taska. Twizy twiz mafenga meni fanda. Sunati matiko metro vini mimpara. From Paris to the music industry come on. 1997 my kids kizoku. That's why you see me boom like a asula. Leba kasema be mito mini mesuku. Brother le lumini I'm bad like a
jaguar. Miro atini ya dusia itegere. Appetite ni ya kani wama haine. Si miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi
Hey, iya kuba, aluminidi, dimani.
Miro atini ya dusia itegere. Appetite ni ya kani wama haine. Si miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi Appetite ni ya kani wama haine. Si miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi
Hey, iya kuba, aluminidi, dimani.
Miro atini ya dusia itengere. Appetite ni ya kani wama haine. Si miamu mafutisi kani memu mafutisi.